exclusive from Pick Up the Call.
Nice Trigo and them team.
Mr. Trigger. Roll it up.
Baby, there's thing to seek, open your eyes. Sakuona mambala or you getting slides. Unaibala na dea na kupasa kwa romance. Bala mabithi ya if you give me a chance. Dina definition ya bagai wanzuna. Tipasa love kuchila ujikunzuna. Treatment na care ni madokta kuinja. Take my hand, your guys as a chinja. Okay, na kuesa waesa. Yoni bila beauty, swallow ya kumwesa. I'm getting from daddy, tuzangala wa kumbali. Na mfumu waandisha kakwepo umbi.
Baby, pukuta vila. Come to daddy, but ya kuvutisa oyo vanapokali. Namba, come to daddy, but ya kuvutisa oyo vanapokali.
Sayo wana piti yako, mkara nazikazi vena nkamu sango kaki.
Every day, every night you be pray to God. For intervention, make him change his ways. Day, every night you be pray to God. Shandy that on him for the better days.
Yes, baby switch. Make I give you some good love switch.
Batia kuvutisa oyo vanapokali. Namba, come to daddy. Batia kuvutisa oyo
vanapokali. Kani ukazi kuwama, kani anjela nyolenda. Bagela vena ngugasi ya mwari menda. Bajutika sutinga sama spenda. Neni ya umonga bachitila venda.
We wali too busy na my relation. Come to daddy, chinda formation. Mulavu intoxication. Together forever, ni validation.
Home.
Be my beautiful girl, be my baby. Da 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 da.
Yo, Mr. Trigger.